se njagala mukwano kati
obankuweka gati
mpisanze njagala mukwano kati
kuno okwagala nze kulimenya kulimenya balala nzirugaze sibagala gwansanira
esanye n'olubeerero ndetete mutima munda muli pulire mirembe obwedda nesunga kukulirana aliririririri ayaya
amasongo nga gazibe
nawo kiraba omukwano lubabu
leka mpita mudokita
neta mukulu kwabisobola
amasongo nga gazibe
nawo kiraba
kino kikamwe
omukwano lubabu
leka mpita mudokita
neta mukulu kwabisobola
oba nkuweka gati
tondwisanze njagala mukwano kati
oba nkulaba olwenca
Oyagala mulize kulintya Chogere kati Watama kubana sonyi nawe Echitiko nanywa chano ka baby Tonawa wano Eyote bakuliseno na sweetie
Hey, hey, kati nchitege pecho gamba Ganzi jemkwano wetaye Kambalo kufuna kukoti Echo nacho chiwepe Ama soko nga gazime
Na uchiraba Mukwano lubabu
Weka mpita mudokita
Neta mkulu Kwa bisobula
Ama soko nga gazime
Na uchiraba
Chino chikamwe
Mukwano lubabu
Weka mpita mudokita
Neta mkulu Kwa bisobula
Boba nkuweka gati
Tondu isanze Njagala mukwano kati
Boba nkulabo lwenja Wagule bintu byonyumya byote bigwa kangende jengida Loza nebona mare myezi nga tonda bamuli utiride
Neta mukulu
hey.
Ate sanu sef sanu si
Abange
Nze napulira sanuka Yembu sogenda wa Ogenzo cha
Bako tonsika sika sati nawe kangende jengida Loza nebona mare myezi nga tonda bamuli utiride Abakazi
Nze napulira sanuka Yebu sogenda wa Mugenzo cha
Na umwe bintu byonyumya byote bigwa kangende jengida Loza nebona mare myezi nga tonda bamuli utiride
Leta mukulu
hey.
Ate sanu sef sanu si
Abakazi
Nze napulira sanuka Yebu sogenda wa Mugenzo cha
Oba nkuweka gati
Tondwisanze, njagala mukwano kati.
Oba nkulaba olwenca.
Tondwisanze, njagala mukwano kati.